I'm lucky that Mum is my mother, but she's also the mother to many. And a lot of people regard her as Mumsy. In fact, in her 80th birthday, it's what she's turned. She's turned Mumsy. And that's because she just has, she treats everyone like her children. That's really the secret of it all. There's no one better or worse.
Every time I've been here at Mahi Maru, Auntie Myra has just been the unflappable kaikaranga at the door. Her influence, her advocacy for wahine to grow and to develop into better and bigger and brighter wahine has been one of the key learnings that I've had from Auntie Myra, to her, how she is articulate in her speech, how she is always just so beautifully presented, sets an example for all wahine.
Rāua me ana ko te tauira I mātou ahau ki a Myra, tāku e kōrero nui tēnei te rānei. Ko ia te tauira o te tika, ko ia te tauira o te pono, ko ia te tauira o te aroha. Ko ia au e mea ko Māua te kuia o roto te hae mihi nā re puta nō te tai tokerau. Ko ia ko tā mātou e whai ake nei, I tōna tū me tōna kaha me tōna pai. Ki a hau ko ia tēnā te tauira pai mā te whakatuparanga o tēnei wā, mā ngā whakatuparanga ki te haere mai.
Haere mai ki te whakanui I te rā o tēnei, te ariki nui mō Ngāpuhi nui tonu. Pena, he koe tērā ko te karangataha, karangatanga o tēnei wahine toa o tātou, koe tērā. Ko ia te ariki nui mō Ngāpuhi nui tonu putanoa. Horekau mō te muri whenua anake engari mō mātou katoa o roto o Ngāpuhi. He ao te tino rangatira, wahine toa, wahine rangatira, ngā āhuatanga katoa. Hore kau I tu atu.
I hiahia ahau ki te whakaiti ahau mo tēnei rā tino ātāhua. He rā tino ātāhua tēnei mōku. Mō ngā tagata katoa I whakahaeretia I tēnei rā. Mō ngā kaimahi katoa o te whare nei. Ai. E nā ku whakaro mo tēnei rā. Ko te tūmanako kia ke haere tonu, ke haere tonu, ke haere tonu. Ai.